Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 7175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 8037 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi jilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabaan. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa qilleensa irraan bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu isiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuu naga xumuraatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Qophiin keenya jalqaba irratti isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Marii jalqabame milkeessuuf labsii dhukaasa dhaabuu adda bilisummaa Oromoo oduuttaan sinee isinii dhiyeessina. Ajjechaan obbo Geetaachoo Addisuu irratti raawwatame qaama walabaan qoratamee dhugaan isaa uummataaf akka ifa ta'u Addi Bilisummaa Oromoo ibsa baaseen gaafatee jira. Ibsa kana ammoo itti aansuun isin biraan geenya. Sababa yeroon nu hanqateen addaan kutuu keenyaaf nuuf kalchaa isiniin jechaa marii bu'uureessitoota Adda Bilisummaa Oromoo Jaaldhaa Abdii fi Jaal Doktor Fidoo Eebbaa waliin taasifne kutaa sadaffaa xumura qophii keenyaa irratti qabannee dhiyaanna. Hunduma haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa amma gara oduuttan isin ceesisa. Turtii gaarii.
Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Amma darabeen kan oduuti. Oduu har'aa kan isinii dhiyeessu ammoo An Liban Gadaati. Godina Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa onoota adda addaa keessatti miseensotii fi deeggartooti Adda Bilisummaa Oromoo akkasumas sabboontooti Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf qarshii 20,000 olii fi meeshaalee waraanaa adda addaa gumaata akka godhan gabaafame. Godina Qeellam Wallaggaa onoota akka Jimmaa, Horroo, Anfiloo, Gidaamii, Sadii, Canqaa fi Gaawoo Qeebbee akkasumas godina Wallagga Lixaa ona Laaloo Assaabii magaalaa Innaangoo keessaa miseensonni fi deeggartooti Adda Bilisummaa Oromoo akkasumas sabboontooti Oromoo waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf qarshii 20,000 fi 555 akkasumas rasaasoota hidhannoo fi huccuu waraana adda addaa gumaachuu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godham. Akka kanaan ona Jimmaa Horroorraa maaddeeleen Adda Bilisummaa Oromoo jaarmeyaa gurmeessaa lammii jalatti ijaaraman kanneen akka gaara Nakarroo qarshii 500, hoomaa walii qarshii 1,200, burqaatiilee qarshii 600, laga goosaa qarshii 500, abdii bilisummaa qarshii 1,100, bakarwaaree qarshii 50, bakkalcha barii qarshii 400, biiftuu barii qarshii 200, jaarraa bilisummaa qarshii 400, saffisa qeerroo qarshii 300, kallacha Adda Bilisummaa Oromoo qarshii 135, yaadannoo boorii ganda seeb qarshii 1,000 fi nyaata adda addaa waraana bilisummaa Oromoof galii taasisuun isaanii beekameera. Akkasumas onuma kana sabboontooti Oromoo dhuunfaan waraana bilisummaa Oromoof gumaata godhan kanneen akka Didi Ani Argeera uffata waraanaa 7, shaanxaa fi hidhannoo 2, Geedihoon Magarsaa qarshii 500, Gadaa Leeqaa qarshii 500, Odaa Daallee qarshii 500, Sabboon Alamii qarshii 500, ifa bas qarshi dibashan dirmata lemi rasasa kudani fi ufata warana saddet kallacha oromo qarshi dibasad warana bilisuma oromo farjo manirum kanamales onam fillora maten kallatti qabso qarshi kuma jaf dibatokof torbatama ona sadi cankara maten tumsa warana bilisuma oromo sadi cankaa qarshi dibashan ona gidamira gt gidami umfadan qarshi dibashan ona gawq ebera mate yadenno misenso teqero ganama qarshid ibajja waran bilisuma oromof galita isaniru halmol fakkatun godina wallagga lita ona lalo asabi magalayna angorra sabonton oromodun fadan gumachetasisan oda karra qarshid ibashan hintau turunshe qarshid ibasad waran bilisuma oromof kan gumachen yotaw godina shaggar lita ona bakorra ammo maten kanni sagibe qarshi kumalamaf ibasadde ጎቲች ወራነ ብሊሱማ ኦሮሞ ጭምሱፍ ጉማቸኒሩ ገረን ኡምነቲካ ወያኔ ኦፒዲዮ አምቦባፈሜ ኦሮሚያ ሊጣት ኢልማን ኦሮሞ ፊጣጅሩ ሳጥ ኢለሜ ገረን ኡምነቲካ ወያኔ ሆገኖተቲካ ኦላኖ ፌደራላን ዱርፈሙ ካራዳ በጀሌ ኦፒዲዮቲን ሊጣ ኦሮሚያ ጎዲኖ ተወለጋ ሁንዳ ከሰት ኢልማን ኦሮሞ ነጋ ጉያ ሳፋን ሐለሱ ከነሳን አጄሳፍ አጄሲሱን ኢገለሚሌ ጠንገላሳ ጅረን ሳጥ ኢለማኒሩ ከሰቶ ኦፒዲዮን የከ ኦፊ ሆጀታ ጅርቱ አከዋን አድብሊሱማ ኦሮሞ ጎዴ ፈከሱን ዱለ መቀበለ ሲገገሳ ጅርቱንስ ቀብሶ ኦሮሞ ድረዳበቹፍ ኢጅባታ ከጅርቱ ሳጥ ኢለሜራ ዱለ የኦሮሚያ ትገገፈማ ጅሩ ከናፊስ ማለቄ ሚሊዮኖ ታለካሙ ከራ ኦፒዲዮ ፊ ወያኔ ረመደሜ ገሬውም ነው ተቲካ ከናፍ ገጥ ይፈማ ከጅሩስ ብረጋሜራ አሉመከናን እርገምቶቲ ገሬ ሆምነቲካ ከነ ሆገነን ከሳ ከንጃለገሳ ወጊ አጄሲሱ ከሳ ቆደ ጉዳ ቀቦ አዲሱ በጣሳ ጀደሙ ጋፈተማ ሆምነቲካ ኦሮሚያ ኢንሳ ከሳ ሸለማ ኢማና ሂሪያ አዲሱ በጣሳ ሚሴንሰ ሆምነቲካ መቀለቲ ለንጂ ፉዳተ አከስመት ሂሪያ በሳሶ ተዲና አርመ ኦሊ ከንተ ሳሙኤል ጉዲሳ ሚሴንሰ ገሬ ሆምነቲካ ወያኔ ጫሳ በሳሳ ኢንሳ ጀደሙ ከሰቲ ጉደተ ኩነን ከነን ገሬ ሆምነቲካ ወያኔ የኦሮሚያት ቦባፈሜ ኢግልማን ኦሮሞ ጠንጋላሳ ጅሩ ከን ሆገነንተውን ብረጋሜራም ኦዱጥ ሙራቲን ናኖ በኒሻንጉል ጎሞዝ ኦነቶን ጎት ኡማኒ ኦሮሞፊ ኡማቲ ፋዳሺ ጀደሙ ሽረ ወልትቡ ኢንሳ ዲኒ ጣጥ ኦፍራ ቆሎፍ ወልታይን ሰግዱ ሳኒ ታከ ኡማተን ገባፈሜ ናኖ በኒሻንጉል ጎሞዝ ጎዲና ኮቦሪቲ ኡማኒ ኦሮሞፊ ፋዳሺ ሽራ ወልቲ ቡኢንሳ ዲኖን ግዱ ሳኒት ተጠን ኦፍራ ቆሎፍ ወልቲ ድፎን ማሪ ወልታይንሳ ጎደቱን ኢብሰጀኖ ቀብጢሌ ገራገራው ፍጀላቀቡ ባፈተን ኢብሰጀኖ ባፈተን ኢኒስ ኡማኒ ለማን ሲያሳፊ ሽራ ቃሞተ ሞቱማን ከወልቲም ቡን እርገምቶተ ፈረነ ገኛ ወልታውን ከን ኦፍከሳ ባሰንተው በቺሰን ተኩማ ግዱ ሳኒት በሮታፍ ኢጃረም ከነቲ ፎፍሲ ሰኔፊ ቃመሳን ፈካቴ ዲገለሚሌ ጠንገላሱ ሳጥሉን ኦፍ ከሳ ከምባሰን ተውስ ኢፍሰጀኖ ከና ሙሊሰኒሩ ወሊት ቡይንሰ ዲናን ተጠመይ ኦሮሞፍ ኡመታ ያአ ጋው ቆሎ ግዱት ዲላቴስ ከምባላለ ኢፈተን ተው ኢፍሰጀኖ ባፈተን ከሰቲ ፈጎደኒሩ ሽረ ወሊት ቡይንሳ ተጠሙ ኦፍራ ቆሉን ኡመቶ ተለማን ግዱ ወልታይንሲ ኩን አከ ኢትፎፎ ኮሬንጃር ሶሊ ያአ ጋው ቆሎፊ ኡመቶ ኦሮሞ ናኖ ሰኒራ ፊለመን ኡቱባሙኒስ በካሜራም ገፈቶ ተገኛ ኦዶ የሮ ከናፍ ቀበነ ያንኔስ አስመረትራ ወቴራ ቆጲለ ከኛ ፈን ሆርዶፋም
ገፈቶ ተገኛ ካንጨቀሳ ጅርተን ሰገለ ብሊሱ ማሮሞ ሰገንታ ፋን ሮሞ ይራ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደ ሰገል ኪሎርዚ ኩማኩደ ሸኒብ ዲባፍሩብ ዲደማራት ሸኒፍ ታምሳ ጅሩዳ ኮፒንከኝ ዮዱስ ነገይስ ሱኔ ገለ ያማለ ኩማት ፍፈት ጅራ ማሪጀል ቀበም ኢሚልኬ ሱፍ ለፍሲ ዱካ ሰዳቡ አደብሊ ሱማ ኦሮሞ ቀበነ ዲያኔ ጅራ ፋናቧ
ማሪጀል ቀበም ኢሚልኬ ሱፍ ለፍሲ ዱካ ሰዳቡ አደብሊ ሱማ ኦሮሞ ዲብሊሱማ ኦሮሞ ራኪነ ሲያሳ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወሊኒ ፍሮፍ እረዴ ደቤውን ፉርማኒ ካራነጋ አከይት ጎደሙ ወጋ ዴራፍ ዋሚቸዴ ሳከቱሬኒ በከመም አስዲዮስ አከሱማ እረዴ ደቤ ጎዳቱሬም አተው መለይ ባሮ ተዴራፍ ዋሚቺ ነጋ አደብሊሱማ ኦሮሞን ያታቱሬ ደቤን ሂነርገቲን ቱሬም አስዲዮ ከነገሩ ሃሳ ጂል አደብሊሱማ ኦሮሞ ሃየዱሬን ሆገነሙ Mumicha ministerota Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Walin Adem Sifamen Rakojiru karana gafuruf yaling god amature tarkamfi tok fula dura demu kandande tawutti addibilisum mawromo fudatam asawana gajal qabame kanas motumoni ummatoni fi nagajalattoni kambarbaden taw addibilisum mawromo niyamanam addibilisum mawromo kana hubatun asana gajal qabame bakka geyra fula dura tarkamfachi sufi milkeso gargara mantajadun umna motumma nutti bobbaw ofirra itti surra kanafe Yerof dukasa dabu addibilisumma oromo labsam Yerof labsin dukasa dabu kunis hasan jalqabame firi egamu argate gara lola wali gala gamtan dabu addibilisumma oromo of motumma Ethiopia kalabsan addibilisumma oromo abdetam wantef warani bilisumma oromo labsi yerof dukasa dabu dabarfame kana hubatun bakajiru hundatti hojirra akawolchu shanengumi addibilisumma oromo qajelcham gadan gadat umra gabrumati injifanno ummato oromof adole sakudalama barakumala mafi kudasaddet
ayena gefotote kenya kanca kasajortan sagale blisumma oromo saganta afan oromo irati ajjechano bogetacho addisurra trawata meqama wala banqorata me dugani saummata fakkayfatau addiblisumma oromo ifsaba sengafate jira ifsa kana qabanne dianne jira hordofa
Ajjechan obbo geetaacho addisurratti raawwatame qaama walabaan qoratame dhugaan isaa ummataaf akka ifatau addiblisummaa oromoo gaafata ibsa addiblisummaa oromoo adoolessa 11 bara 2018 umnootni EPRDF ganna 27 oliif akka ummanni oromoo addiblisummaa oromoorraa abdii kutatee deeggaruu dhiisuu fi jibbu taasisuuf Ajjechaa suukanneessaa Oromiyaa bakkoota adda addaatti ilmaan Oromoorratti ofii raawwatanii suuraa fi viidiyoo kaasuudhaan fiilmii dharaa irraa hojjetanii ummatatti agarsiisaa turan. Ololli dharaa fi maqaballeessii adda bilisummaa Oromoorratti geggeeffamaa ture hundi ummattootaafis ta'ee EPRDF mataa isaatiif dabreetis naannoo keenyaaf diigamiinsaa fi kufaatii malee bu'aa argamsiise hin qabu. Akka yaadamettis adda bilisummaa oromoo fi ummata oromoo gidduutti jibba uumuu fi obidiyoodhaaf deeggarsa ummataa argamsiisuu hin dandeenye hin danda'us. Haga yeroo dhiyootti olaantummaadhaan kan EPRDF hoogganaa ture dhaaba TPLF akka ta'e beekamaadha. Qabsoo fi wareegama adda bilisummaa oromoo qeroon bilisummaa oromoo fi waliigala qabsaa'ota oromootiin olaantummaan TPLF EPRDF keessatti qabaachaa ture har'a dhabamee jira. Bu'aa qabsoo ummanni keenya bilisummaa isaa gonfachuuf adda bilisummaa oromoo wajjin ta'uudhaan wareegama qaaliitti baasee geggeessaa yoo nagaheen kan aangootti dhufan hoogganoonni OPDO yeroo ammaa maquma EPRDF kaayyoo isaa sana qabatanii yakkuma walfakkaataa adda bilisummaa oromoo fi qabsoo bilisummaa oromoo irratti dalaguu itti fufuu caalaa waan nama yaaddessu hin jiru. Haala keessa jirru waliinis kan wal hin simannee fi daraanuu dubbii balleessuudha. Dhiheenya kana adoolessa 2 bara 2018 dhiha Oromiyaa Najjootti nama nagaa obbo Geetaachoo Addisuu jedhamu irratti ajjechaa suukanneessaan raawwatamuun ni yaadatama. Akkuma ajjechaan sun dhagahameen dabballoota OPDO kan biyya keessaaf alaatiin karaa miidiyaalee isaanii fi marsaalee hawaasaa dhimma kana adda bilisummaa Oromootti hidhuudhaan bifa qindaaween walfaana duullima qaballeessii jalqabame. Adda bilisummaa Oromoo yakka ajjechaa kana keessaa harka kan hin qabne ta'uu karaa miidiyaalee adda addaa ummataaf ifa godhuutti dabalee miseensi Shanee Gumii fi dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo Jaal Toleeraa Adabaa BBC afaan Oromoo wajjin gaaffiif deebii geggeesseen bal'inaan ibsuun ni yaadatama. Haa ta'u malee hoogganootni dabballoonniif miidiyaaleen OPDO olola dharaa kana oofuu irraa har'allee hin dhaabbanne. Hunda caalaa gaddisiisaa fi qaanfachiisaan ammoo guyyaa kaleessaa adoolessa 10 bara 2018 pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa walgahii mana maree yookiin caffee Oromiyaa irratti olola dharaa fi maqaballeessii adda bilisummaa Oromoo irratti baname kana irra deebi'ee sadarkaa sanatti dhiheessu isaati. kanamales qondal olana warana IPRDF kesetti namala mafajedam general Branu Julatin ololli darafi maqaballesi giddu kana addabli summa oromo ratti geggefame kanamota heddu rajete yejram namota angofi gafatama sadarkabiya harka qaban irra ololli daraf maqaballesi akkana sadarka kanatti agahamun heddu gaddisi safi qanfachi sata utti dabale Densa hasawa motummafi addabli summa oromo gidduti jal qabame irratille gaddisa umu wan qabuf guddo namaya desam ololli daraf maqaballesi addabli summa oromo ratti wagga digdami torba olif gegge fama yonage ummatota fistaye IPRDF mata isatif dabretis nanno kenyaf digamin safi kufati male bua argamsi sen qabum akka yaadametis addabli summa oromo fi ummata oromo gidduti jibba umu fi opidio daf degarsa ummata argamsisu hindandenye hindandaus wantef ololli darafi maqaballesi addabli summa oromo ratti baname kun hatataman akkada abatu addabli summa oromo cimse gafatam kanmolin ajjechadia oromia najjot obbogetaacho addisu ratti rawotamerra walabatu isa erradebe mirkanesam mai ratti dim ajjecha obbogetaacho addisu kun qama walaban qoratame dugan isa ummata akka ifatau addibli summa oromo gadi jabesse gafatam gadan gadat umra gabrumat injifanno ummata oromo addibli summa oromo adolesa kudatokko barakuma lamaf kudasaddet
abao jabeta waqti abaleta gache fatata la beje bobeta kaje sanmara daha barbadeta Zahela kanji tiara madabi Gurame adubu isha kukanabi Abao jabesa Wampi abalesa Diga shefa chasa Lape shebo besa Makajir sanmara Daha barbadesa Abao jabesa Wampi abalesa Diga shefa chasa Lape shebo besa Makajir sanmara Daha barbadesa Udu itirabu, raja na kabaka Waboki, waboka fa murda Ita ke sa jema, ito jani kitaka Udu itirabu, raja na kabaka Ita ke sa jema, ito jani kitaka Ha 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 Abao jabesa, wampi abalesa Diga shefa chasa, lape shebo besa Pakajir sanmara, daha barbadesa Abao jabesa, wampi abalesa Diga shefa chasa, lape shebo besa Pakajir sanmara, daha barbadesa Balasa balasu, balasa malasu, balasa malasu, wabonu kujira bolake kotasu, yo abao nupe banuke baratu, balasa balasu, balasa malasu, wabonu kujira banuke baratu. warere botona ke sajore bela de bun jabati mata dam masjide kayo sadi warere mazabe bun warere bela de bun jabate mata dam masjide Bapta pin sodane Alkango ya danjene Kayo sadik warere Boso na kesa jore Robata pin sodane Alkango ya danjene Robata pin sodane Alkango ya danjene Jajabe ko jabatu Bele tumma kumpatu Ube kute jarpati Ube dina kamati Kayo sati pwarere Boso na kesa jore Jajabe ko jabatu Bele tumma kumpatu
Ega nagge fatota kenya toko lama jenne kopi kenya tumura arrege nye jirra. Inni sankina yeroti faddaan kutne kanturre maribu uresitota dabli summa oromo jalta abdiv jal doktor fido ebba walinta simne kuta sadafata a kunoti.
Tole fayyata partini iti abdiv kawa gadi dhemi torba dabrani si jopi abun chajiru. Motomo tasadur turan hunda chaala ummata oromo saba oromo addetti baase irratti tiyefate mi agur gudda ranga yona gaye ralle kamatotti fufejir maalif sinitfakata saba oromo irratti tiyefachun IPRDF oka TPLF ni hogana ma partin kuni arra jijiramni tokko tokko qatso ummanni hundum to gode ke setto qabso mannoromo finin sajiru jijiramni tokko tokko kan dufajiru fakkatulle mi dan san nabbande saboromo rattiye fatani irratti dulun mi dadda darangaun san nabbanne mali fi wain IPRDF saboromo kasetti dinum fatef kum mali san fakkat mali razim fakkat
uguma bayin noromo qabeñi lafasati lugamatti harkiseera garu sanarra humnota ala jara kana jajjabeessani hidachisani ummata kenyarra tobbaasaniida yero majal qabarra kaase qawwe ummanni kenyen hinqabde worri joropa keessa dufani maqaamanti tin qabataniiti dufani raatani jara kana hidachisani ummanni kenyen cabu dande me shahara bekam wan bra ranfachu kanin qamne ummanni kenya bekada civilization iqaba inni kuni worra unduma ke sawra adi biratti fudata manqab isani anatti bekan jiraachun wara kasi kuni bayi rakisa bekum sawra moda ka kara gada kara dadda da karayiro ilalu dandeñ isakana capsurat bob ame kara mantille ofdanne amantota orrabirat yini wan sana gadimti waqa tokko in fact jalqaba waqa tokko chajide kanittin ka ame rakush rakana isakana si wa badda tokkotti ilaludan capsudatif ittibobbaun amantin qabatani hinjira filosofi ilasha kana in fact alatti mitigan tolfame worra bushan qofatti birat qofamti worra kara amanti deeman ummata kana tikkesu capsu akkuma sila jenne sadarka enyu masa jibbu tokkotti kan geessu kanaafi sababoota ga kantaan baayinasa qabeenyasa beekumsa inni dhalootaan qabu tokkotu sababata echu Gita bulcha durira yokane kabenya oromia kumata oromo same ango politika arkofit galfate umata oromo jijire ergenno isa qofa katabu ture gafa gitni durisuni kufu ka hewahat wayane tplf in bakabue isantu warana calaqa bature gafa sirni dergi kufe oromo rati tiye fachun sani tokko wan mature jechuda oromo samun tiqesun hiyo machisun wan mugita duri radalani tokko kadurtu ittifufe fakkat isanu akkeisa jiran lamma fata akka wariduri waga ibbacala oromia cunfacha miida akka turan nibekani isan kuni sagantu makkasibba fatan yoga diballe turuba tan shantan fa wanje den natti fakkata angora turu jeni wan sagante fatan qabu wan umatattini min na mota fi barbadan jarani tum salati dabalatani bi oromo samu Ethiopias bulcha turuf wanni san barbadan tokko qabeyna gita qabata akka sirna durisan gita qabata umnajani lafanama kenya rabuqisan daddafani gati guddotti gurgurani milenorota umu wanka nafakkatu misoma jedani lafa ummata kenya tifi ummata ollota kenya samani daddafani soromu gita qabata umna ega kara militari kara warana anjar ganne ega kara qarute warra bassasatin tatani qabatan kara qabeenya tis kara ekonomi olantumma arganna ummata kana sama inturre jedani wan sagante fetun jira qabeenyi saman kuni guddan oromia keessa duf kanaf sochi ummata oromo control godu gaqabu balle su hammadan dan qabeenya oromia samu nama isa balle su kanatti gattaan sababan sa kabira heddun jiratus qabeenya oromia samani hum nagarabira ka argatan wajjin gita qabata ka angor isan tusi sujaru ka dalota tigrayra wara tigrayra tolfame kan yani san irganno ni tolfatano ummata bira ke isais dugada war ajejisani dabar sufi kana saganta sani tana kadura dabatu ummata oromoti hangi demmek falmarra kature kuni addabil summa oromoti ndurfame falma wan ittifufe sagaltami tokorra isqabe malif wan irratti wali galle yeroce humsa jecha dan motmo walin tolchine keisa ya addibil sumoromo akabahu godan falmatu ittifufe kara addibil sumoromo tifi motoromo kuni baye isan arsi qabeenya samu sagante fetansan duraham bisa jani tiqidan ummata oromo miidu akka hoganni ittan lotatti anu keisa hoganni mbane mata mata rukutu kanatti kanafu ban
talafayata akuma sinjetten qeyroni amayroma oromia kesettis te oromia dan alatti gutu imparatti kesettaji serayu dabre lafota addunya rattu makansa dagame homni gudda sodata mana masalka oromiatis gutu imparatti kesettis qeyro kana qeyro blesuma oromo kana jechada isin gafa ogafa tuma dura iro qabso egaltan maqaake isin qeyro jetteni mogawachu leyo batta murannu duma fi akeka qeyro narrattin socho kana ankatan wore gamu sin baftan dadabisin dadabdan ojisin ojettantu qeyro harta kana ume jedame tamanama kanaf qeyro kun sinirra mala baratu qeyro narrakasittum na jabata qabso fi insajiru kun mutanno ke sinirra mal barata mal jettu mal lamtu
qeyro kuni orma garitti wana rafakata tokko sidagata ke sawan turi daga gesi sadarka adda kaysa dabre amma ango politikati fi warana argatutti wan kaysa dabru kaysatti iddo qaba qeyron yero mo zamana dihotti e gasochin oromo e nyumasa mirgasa falmachuf kakae bara
kuda sagal jahatami sagalitti warri biyya urmaatti barnoota fudhate qabsoo hidhannoo geggeessuuf deemu biyya ollaataka keessa oduu dabalanuu qabaman maqaan isaan ifuu waaman qeerroo ganamaati waan haaraa miti jechuudha. Achi booda immoo torbatamoota keessa walalchaan tokko walaloo bareedduu qeerroo irratti tolchee beekamaan sirbaan beekamaan tokko immoo ittiin sirbee naannoo Oromiyaatii fi biyya keessattis naannoo gariitti biyya ormaatti immoo olloota Oromiyaa keessatti namni waliin kakaasaa ture. Qeerroon Oromoo jette waan akkana sirba bareedaa tokko amma guutuun isaa naan dhufne waan akkanaa ture haaraa miti jechuu fi nuus isuma aadaa keessa jiru san fi warra nu duraatis bara 1969 kana hunda seenaansa itti fufa waan dhawaataan dhufe waan aadaati. Egaa dhaloonni hareenni kana hundarraa barate yoo gaafa addi bilisummaa Oromoo ijaaramu qeerroo jechuudha nutu qeerroo turre. Amma falma maqaa Itoophiyaatiin ijaaramna moo maqaa Oromootiin ijaaramna jedhu keessatti qeerroon gaafasii nu turre. Akka reefu jaallee Dr. Fidoon kaasetti Oromoo jechuun saba kana jireenya isaa qofaa miti naafisi qofaa miti saba aadaa dheertuu qabdu civilization qarooma of danda'e kan qabu. Urjii lakkaa'urraa qabdee kaalendar akkatti yeroo lakkaa'amurraa qabdee saba barnoota durii ka chaayinaatii fi ka adda addaatiin wal fakkaatu qarooma of danda'e ka qabu maqaan kun badee hafuun qabu qabeenya keenya qofaa miti qabeenya addunyaati qabeenya Itoophiyaati qabeenya Afrikaati baduun qabu jenneeti falmaa turre maqaa biraatiin ijaaramurra. Maqaa kanaan ijaaramuutu baasaa humaa waan nama qaanfachuus hin qabu hormi garii ka jedhan gaafa suni addunyaatti barsiisuun nu rakkisaadha. Maquma Itoophiyaatiin akka tokkotti ijaaramne yoo deemne hoo warra jedhuutu ture qeerroon gaafasii lakki eenyummaan Oromoo amantiin isaa ta dur taa'u amantii yeroo durii taa uummata adda addaatti wal fakkaattu tawaqa tokkotti amantu baduun qabdu. Sirni isaa ka gadaa ka waraanaa ka bulchiinsaa isteetiin inni qabaachaa ture yaanni kun cufti arraas akka barbaachisutti qoratame hojiirra oolu waan danda'uuf waanuma baduu qabu miti qabeenya keenya qofaa miti qabeenya addunyaati jechuutu ture. Kanaafi qeerroon arraatis kana beektee akka guutuun barnoonni Oromoo ka dursun akka malutti keessaa ka hojiirra oolu hojiirra oolee kunis dhaloota isaan boodaattis akka dabru taasisu karaa politikaa immoo bakka geenyarraa fuulduratti akka tarkaanfatanii hawwiin keenya kanuma nan fakkaata dhaloota duraa sun.
Fayyata doktoriin wanti dabalata.
Kanuma dubbiin maqaa sana qeerroo jechuu waan liyyuu sanuma. Amma gaaffii kee irrattis adda bilisummaa Oromoo fi sochiin qeerroo akka adda ta'e tokkotti si qofa miti miidiyaa irratti namoonni baay'een illee dubbatu. Ati mataan keen beekta ijoollee dirree sanatti guddatan booda maal akka ta'an isaantu bu'uura qeerroo kanaati. Isaan kun immoo jalqabarraa kaasee mana barnootaa elementary school sadarkaa lammaffaa kolleejii yuunivarsiitii irraa kaasanii dhaaba kanatti hidhatanii socho'aa turanii socho'aa jiru. Kuni yaada adda bilisummaa Oromoo ittiin hojjetudha. Amma namoonni gariin dargaggoonni akkumatti ka'anii raatanii socho'an hojjetan kan jedhu qeerroon. Namoota waa'ee jaarmaa hin hubannatti fakkaata. Attamitti baha jaarsoo naannoo Hararraa kaasee addana naannoo Benishaangul Beegii yeroo tokkicha waliin socho'u walii dhaadannoo tokkicha qabaatu waan hin fakkaanneedha. Jaarmaatu jira. Jaarmaa kana kan tolche adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoota hojjechaa jira. yo hiyada tutata ni wagga kudan dura wan kana kabne olgayi gumi sabarratte dubatame tur isa kana kajabesin filman birada worro loti kenya sa biyoti loti kenya akkanu ikarasa nan soccone e ganno gocharu maletta ekoni qabso kenya jibani miti nutti mani ruwa insani yaru dibai rayu yarin motu motor anga otu motumma Ethiopia jirurra timma qabnanu kanafi worrasani mormu tokolle kan kesummesine jerani ratan nutman motummond kun qabso romo injib ummato romo injallatu injibbel kanafi eshe makan gajjabe su warbade
bawo botadina gajjabe dakalati jitu goninisu aniti gumasati Tadina, the Jabe Dagalati, Situ Boninisu, Anipi Gumasati, Ignicole Akabushaniti, Lapin Postai Tabe, Akaboraniti, Awatale Tabe, Akabinetati, Kayo Boninisu, Angamikauti, Undra Boniata, Kandar Rampate.
Egana gefatota kenya marimbure sitota dabli sumaro mo walinta simne asirratti kan dabbatumiti ittifufa isa saganta kenya ittianu tiqabanne akadiyanu sunubachi isa yalqaba saganta kenya rahaga tumuratte turtinu fana gotani furfada sinin jenna sagale bli sumaro mo saganta fana romo irra qopina rabqabanne diyanne kanu mangola bamejira qopi ol fakkatu brotina gawalitti debinutti nagatti injifanno ummato romo
Thank you.